Mungu vuna Zavia hula hateka baya dina. Wewe ndiwe thabiti, kutoka moyoni, kutoka from bottom of your heart. Sema ya Yesu. Nimekuona sema ya can we do something in the realm of the spirit?
Glory to Jesus, glory.
Prophesy, man of God.
nimekuona thabiti. Yesu, Yesu, mina kuamini, nimekuona thabiti.
Hizo nguvu za Mungu zinavyotembea ni kama shoti ya umeme.